kama ningeona basi ningetoka nduki. Kuna wastarabu na wamamluki, penzi nijifiche wapi, mbona kote nuksi. Nauma, 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 nauma ukipenda usipopendwa jamaa. Nauma ukipenda ukakatishwa tamaa. Mola angesema yupo naye mwingine, Mola angesema yupo naye mwingine, ningeisaka furaha pengine, ningeusaka upendo pengine. Mola angesema yupo naye mwingine, Mola angesema yupo naye mwingine, ningeisaka furaha pengine, ningeusaka upendo pengine. Furaha pengine, ningeusaka upendo pengine. Mola angesema yupo naye mwingine, Mola angesema yupo naye mwingine, ningeisaka furaha pengine, ningeusaka upendo pengine.